ColdplayJams.com.
Nabana vasikulu babunzila Hona manjitu, hona mafama Mangwala mufipatara ya bezeka
Aleteka, nakabiri na futi aleteka
Aleteka,
aleteka Nakabiri na futi aleteka
Aleteka,
aleteka Nakabiri na futi aleteka
Aleteka,
aleteka Nakabiri na futi aleteka
Nakishivikwa, nakairi na futi aleteka Ifintu bachita balungu no kumona na tumona
Bota bota na futi na futi abuelele po Bota bota na kairi abuekere po
Nilungu, mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu, kateka musumo wa chikuku
Nilungu, mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu, kateka musumo wa chikuku
Kalumba tualilile Kateka musuma tutungulule Sonta pashele wabombele po Ubu ya ntanshina bobu konkanye po Botele pa makava kopala Southern konse na loapula Choma na monze shiwe mpala Kono tatu waloko watula
Hey, 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 hey Hapa pena nilungu Owe, 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 owe Lekeni ya wele
Monte batonga babemba balozi balenje
Aleteka Ifintu bachita balungu No kumona na tumona
Bota bota na futi na futi Abuelele po Bota bota na kairi Abuekere po
Nilungu Mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu Kateka musumo wa chikuku
Nilungu Mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu Kateka musumo wa chikuku
Aleteka Ifintu bachita balungu Wakumona na tumona
Bota bota na futi na futi Abuelele po Bota bota na kairi Abuekere po
Nilungu Mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu Kateka musumo wa chikuku
Nilungu Mubu atatu tole kuilungu Waisha fya nengumbu Kateka musumo wa chikuku
Aleteka Nakabiri na futi aleteka
Aleteka
Nakabiri na futi aleteka
Aleteka
Nakabiri na futi aleteka
Aleteka
Nakabiri na futi aleteka